Luka, simari nogas ego. O bamti giti. O yi aldubi ina lombu sadake jimumen elal sadakhe. Giti makundu yi edew chankarar basto ina lombu hen tanka jididi. Enderdum o wi.
E gonga modewie on. Ko odo diwo chankarar basto buri sakade. Ngati kambe fof be chaki koko bi burtirako. Kono kanko ender basal mako. O sakima kala ko wudanno
nde wonno won wiatnobe galle Allah o sinkira ko kaaji joodi e gedi chakkaadi o wiibe
ko jiyaton do ko ma saha ar do hay haire wotere accetaake e do haire wonde nde fof me malleedi
be namnimo be mbi
cerno holi nde dum aroita holi male den gede
o wi
nde no de woto on komtede gati hewbe ma gar jetta indam goto e mumen fof wiya ko min woni goddo o te saha o heedi kono woto ndewebe so onani hareje e jibru woto kule gati ala e sago dum wada taw kono wonata gasirde aduna don e don
e dow dum o wiibe
ma dowla habo dowla goddo laamu yana e laamu gondu ma leedi yerbu no feewi ma hegeji e nyabbuli kewdi mbade wonno kuji ma gede kulbinide e mandeji mawri peñ dow asaman kono ka adidum fof ma on jagge lepte don darne don e batirde mbedde don e kaso nawe don e jese lambe e gorneruji sababu ne inde am dum ma rokku on mosel setanadim sababu ne dum pibe anniya berde mon wasde fewjude ko dartori don gati mami rokku on kunude hakkilantagu dendangal anbe mon mbaawa dartade mbaawa yeddude jogori wadde on e juude lambe ni ko jinnaabe mon minyiraabe mon e mawniraabe mon koreji mon e sehilaabe mon huunde e mon maaware ma yimbe fof ngagn on sababu ne indam kono non haylebol koy mon gotol majjata ko munyal mon kisnirton pittali mon so on ji ko nuuji ina dukki Yerusalem gande firtare mayre faandima den be dum tawi yude fof yo ndogan kaaje be dum tawi e der saare he fof yo njaltu te kala be dum tawi ladde woto naatu saare nde gati di nyaldi ko nyaldi njoftor bele ko winda ko fof ina timma ko ni ndaw musiba faade e rewbe sowibe kanyum ene moyninobe e den balde gati metti kis de man jan e leydi he fitina jippo e ngol lanyol ma silama libbe be ndahe be nawe e hakkunde dowlaaji fof ma dowlaaji dippo e Yerusalem haande saha mumen joofi fof ma maandeji peñ e mbudu nange e lewru e koode fof e dowleydi ma dowlaaji gondu e faayre e nganum sababu ne diraali geete bempeje ma yimbe may kulol su miji ma musiba jogodo jippade aduna o gati bawde weyo de dimboto e on saha ma bina do yie ina ara e der ruldi ina wondi e kaddi bawde e daraja su dum fuddima turtode bamton gitemon gati cho tigu mon faandima
cagal dum o tindini be gol do tindul
yewe jiwi e lekkule godde de fof so de bilti on jiide on gandata onon e koy mon ndungu faandima hono non so on jiide en gede ina bada gandela mu Allah ngu battima e gonga mo de wi on o yonta yawtata mok taw dum fof arani leede asaman ma pirto kono kongulam pirtota ko mok ndene koy mon woto berde mon kewde burtende man dilgol e mi joji aduna bele woto gunyal ngu marbaade e mon no pittol ni gati ko non ngu marborto e dendangal hodbe e werto leydi nden non perte gite nyaago don e kala saha bele odon keba sembe dadde e den gede jogorde kewde fof ba won darade e yeso dina do
nyalawm yeso wona no ko e jangindi e der galle Allah he jemma o yalta saare nde o walay dow hayre witende hayre oliwende yimbe be fof in dojatno e makko to galle Allah to ngam hedadem.